your KGT, platinum baby,
street soul,
holla, nigga, shutter the shutter the shutter, okay, shutter the shutter the shutter, okay, shutter the shutter the shutter, your chief Q mother bossy, holla, we bought a nangani 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 too.
Baby, nakupenda ndio. Sikiza moyo wangu unapokwenda ndio.
Yani kasi,
usinipe wasiwasi ni gasi ila ukinitenda sio. Nakutaka wewe tu baby boo haya. Nidanganye wewe tu uwe true liar. Kwani baya tani tupa kwenye fire. Jipige kakinanda na mimi nimbe kama kwaya. Kitaku na tetesi. Eti machizi kibao na kula wepesi. Sitaji ukweli. Baby please, sitonuna kikufumata na KGT. Niambie kaka yako tu basi. Love inanipa steam kama nyasi. Yes. Japo niko fit kama nyati. Sitaki vita kwako niko peace kama rasi.
Bora nanganyi, nanganyi, nanganyi tu. Ukinambia ukweli nitaumia. Hata kama nikikukuta chumbani utuku umekumbatiwa. Nanganyi, nanganyi, nanganyi tu. Ukinambia ukweli nitaumia. Sinajua kwako sijiwezi. Msiwezi nitalia.
Hekima na busara zisha umbo fikra zangu. Hisia zikintawara sifichi kautupu wangu. Napokuja nikupate pokea zawadi zangu. Kuni kiso lazima danganya mashavu yangu. Ukweli unauma. Na nikijua moyo utauma. Fanya siri kama unaiba maria uma. Na nikishuka ndanganye danganye tukiaina. Huko nimefili F, mimpof. Nimezama na iki kina kiref. Kama natokea tanga na mahabo sinchukie. Nataka nikusifu mamushka ujisikie. Naomba nidanganye tabu nangu waniaminie. Suga kama unani miss tu maskani niulizie. Japo wajanja wana pop tagada. Ukikubali sio mbaya ila usinisahau. Niigizie angarau. Ingawa nyuma ya pazia madharau. Niigizie angarau. Ingawa nyuma ya pazia madharau. She said it, 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 she said it,